Karl.
Ben Liebe.
Lipopatwa na ajali, ukujali, ulinitoroka mwandani. Nilipolazwa hospitali, hey baby, likuwaza daily, yeah, yeah, yeah. Machozi, majonzi, yakawa ndo mapenzi. Nilikupenda, ukanitenda. Penzi langu kwako likawa nguo za kiganga. Sihitaji lako la kichoyo, sitaki mifupa mie kibogoyo. Kumbe nicheza ukanikwaruza moyo wewe. Ningalijua kwamba we ni toyo.
First time I say, call me all of this. I miss you ever since. I miss you not to ways. I miss your presence. I miss your touch. I never knew I love you this much. I miss you and every sweet little thing. 6 in the morning, 366 wind. Forget about all I did. Miss you ever since. I miss you not to ways.
Sihitaji lako la kichoyo. Samahani, nimebadilikani. Ulinifanya juha asokifa. Machozi, majonzi, ndo mapenzi. Sihitaji lako la kichoyo. Some of you will.